shaqada waa la kala leeyahay waxa jirta project oo national government ah iyo project county government ah
xilibanka bariga mandheera xuseen weeytaan oo shalay la hadlayay dadka deegaanka libiixiya ee bariga mandheera ayaa soo hadal qaaday mashaariic horumarineed oo laga fuliyay deegaanada bariga mandheera lafey iyo waqooyiga mandheera oo u dhowaan xariga ka jaray barasaabka ismaamulka mandheera maxamed aadan khaliif mudanaha ayaa xusay in dhammaan mashaariicdaasi oo isugu jiray biyogelin iyo xarumo caafimaad ay tahay mid ay maalgelisay dowladda dhexe isla markaana laga dhigay mid ay qabatay dowladda ismaamulka waxa uuna xildhibaanka nasiib darro ku tilmaamay in shaqo ay qabatay dowladda dhexe lagu tilmaamo mid ay fulisay dowladda ismaamulka waa sida uu hadalka u dhigay
shaqada waa la kala leeyahay waxaa jirta project oo national government ah iyo project county government ah reeb ee talka in la qaldalama raba talka in la qaldalama raba sharcigan cusub oo 2010 marka la sameeynaayo 14 county ayaa waxaa lagu magacaabay countyalka horumarkooda aas yar yahay oo waxba aan laga qabanin ayaa lagu sameeyay sharci 14 county saddexdan county oo Garissa iyo Wajir iyo Mandheera ku jirta waxaa loo soo saaray marka lacag liiraad equalization lacag equalization la magarnaysan lacag equalization la national government al soo saaray waxay ina in sheegan raba projectyalka qaarkood oo county da qabatay leele anaga askale national government askale waxaan la socdaa waxaan la socdaa walaalkay maxamed abdulkareem ina astolku u sheegay waxyaalaha national leedahay county da askale ina aslaayaan la socnaa anaga waxyaalaha qaarkood oo qaladka keena oo tolku isku xumeeyna waxyaalaha sa kamid ah aniga national government ay in jooga baarlamaanka ayna waa Nairobi baarlamaanka kalena waa kan marka hadaan wixii xagga ka laga soo shaqeeyay gaab county ya qabta dalna soo nasib darmaha biigirintaan aad u joodaan oo shari aan furin national government askale equalization askale county shaqo kuma laha biigilinta libixii laga qabtay county waxay ka soo gali dhaqan gelin wax la dhaa implementation waa dhaqan gelin iyo funds ka hata lacagta county da kuma jirto budget kale oo gaar ah waa equalization fund la dhaa haddana baarlamaanka ayaan ku celinay nidaamka loo abaara in nidaamka loo dhaqan gelinaa NBR-ka dhamaal ayaa dacwooday baarlamaanka ku celinay waa laga hadli haya go'aankeedana insha Allah mar dhaw waa la heli doonaa marka dadka aan la xaqirin equalization fund county malaha biigilinta libixi county malaha ka national government askale taas waa aragtay Soomaa mid aan ma fahanteen mid labaad isbitaalka laga dhisay Qumbiso asagana aan joognay asagana equalization fund waaye national government askale county shaqo kuma laha dhaqan gelin ay ka soo gashay dhaqan gelin ana hadu waxaan boogaade intaan wareegayne shaqayaalka ugu badan oo la furay waa shaqayaalka national government waa county shaqadeedu waa yareed runtii zaid ay u yareed
abdi qafar umar ibrahim abdi qafar habi warbaahinta ista ismaamulka mandheera